Just call me every time you want to. Sita sita kupokea, niwe we nataka. Sita weka mwewe to. Every time you want me, when you get it honey. Sita sita kupokea, niwe we nataka. Hii imo, nikiweka imo. Tata mzuri kama imo. Imbo, lipenda dimbo. Imbo, hii imo, nikiweka imo. Tata mzuri kama imo. Dimbo, lipenda dimbo.
Toto mzuri so fine. It's good that I'm yours. It's best that you're mine. I can nani. You're my best buddy. You're the best shawty. Cutie pie. Figure 8. Pretty face. Uko charming. Uko sweet girl. I'm loving the taste. I need you. I want you. Your pendos. Your homo. I love you. Si wazel. I got you. And I say girl, you can have whatever you like, yeah. Girl, we can go wherever you want. Tukiwa wawili posti picha moja. Pozi zaidi ya mbili. Stika kwenye uso ya nini nkufiche kwa nini. Pisi ya mimi pichi moji vitu navyo kula mimi. Ukintumia imoja tango nshaji unataka tu.
My president will like never undo. Girl, your booty good is your mind too. Take it to the hood if you want me to. Mami shache sala. Lala cha papara. Sini toy kafara. Tequilala, vindo, niko vindo. Mama, nimekuimbia na nyimbo. Tuone tuko chimbo. Dada, nafanya na kesha lindo.
Imo, nikiweka imo. Tata mzuri kama imo. Imbo, lipenda dimbo. Imbo, imo, nikiweka imo. Tata mzuri kama imo. Dimbo, living a dimbo.
When you type a girl to make me go and kill a nigga. When you type a girl to make me hustle for the figures. When you type a girl to make me do everything you want me to. Kila ini bila jasho bila shida. Cause niki wanna wear away my nigga. Siwazi kusunja wala chiga. Na ulivyo kama snack nikikuona tunashiba. That's why tunaskip lunch tukulane mida mida. After hapo tunamoko. Get ready bila ata plans za kutoka. Post picture caption vye moji vya makopo. Girl you so good sana nzanye kukuchoka. Choka.
Call me, kene misi call me, call me. Simeni nakula hivo hivo na maganda. Swear ukini tema mwizako minita danja. One in a milli, I can never lie. Nisu livo sexy, hips don't lie. Muni sina stressy, I'm feeling alright. When you come a nurse, unafanya niwe high. Nakulinda usiku mchano, unezi sema niko lindo. Na vile tuko high, unezi sema tuko findo. Emoji za makopa kopa, jue sipo single. Already nime shoot, wendo target ya ma window.
Imo, nikiweka imo. Tata mzuri kama imo. Imbo, lipenda dimbo. Imbo, hii. Imo, nikiweka imo. Tata mzuri kama imo. Dimbo, lipenda dimbo. Oh no, no, no.